Studio 80 Halaji Malibu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Alkamisare noga e jeddi lewru avril en bien jena yande suki der maison de la presse bomako do juttinono do kabaruji di umar way gal kanko no dirte no hum jiro won to boggi jambe to. Dabare jeedi kani fiyede nyalawma hande o yellatit Allahji ko nayri bangal waydi denagon hebine jogal andan e kabaru denaw kay koli tiwide mangal pat en be tan nafata ka sen ko nayri bangal no gallureje e gallure bomako de wori kanye kedde galluje de leledi medde dido jaalale nokkol de fayan tunel an juppe andan be kabaru cellanan gonde wadde gonginali fiyode e jamare de yotrame ne min noddata zoom sirne min garan halande o kabaru bakki la ko wobbe dumbi dun yimbe ne jorbe on pamtoto do e journal gal ko nayri bangal denagu fa hande ko dartete ko heba ka ley nokkuli yogaji le wud leydi ni kanyeli sa ha leydi ni micciteden wid leydi de do yontere dum woni bonanda goto anido walede fewde armeobe kibbe ben duttiki o do bonanda non holitira wid nokkuno dirte sewar le wud leydi meden di haluda me moni commune dirte grand jalo ko dum yowiki do hen kambe andambe kabaru denagu be hum fan wondi hokkitinde do hen hakkile mudun ali sisi
arme leydi amendiana wondi hebude sembe ka yo gonga non holitiri wide kanko baba da kono lamido fedde ne be noddirta Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité. Hayatawe de majum fu holiti wide imadaraji di mangal pade embe wondi wadde di tam heeta Fatimina terroriste embe yude le lede amendi.
Hinaade dum no bangal kaborde tan heeta ana hani sifaji didi guddi pede e kabar mudu bangal politika ku e kebal e gonande mudu dum warto lata sababu timminde kado tidalla e le wattu duminde imadaraji mangal pade embe dum patin wotta.
Docteur Ali Tungara lamido fedde wonde ne be noddirta Centre des études sécuritaires stratégiques ko sahel holiti wiide sababuji rafi denagu gondi le leedi amendi ana serti le nokkule de
si vous demandez aux populations dans songo
so ni onandi ke jamare an songo facintinde on rafi denagu ngado ngol landol gotol dun fewde jamare yuwaru am pam don don wiide sifaji rafi denagu mbaylitike non ko non dum kinibe ko war mudum be bangal weltere mawde den no dum yata fi ciagal watande hakilo alhaliji ke ko
contextualiser et surtout circonstancier
hawrintinde bawde leyde fuuto sattere nawde woni tan waawi laataade sababu hawrude no wodiri terrorisme iwde le lefol sahengel non holitiri wiide kanko docteur Tunkara
wattu jone jara nokku no dirtede menaka be bihi ko buri galleji ujinaji chapantete jagom kanyen joppito nokkole muude ciagal ko be kisile chapantete go lewru mars jabbi non du kanko colonel major Issa Tembine gouverneur region menako kanko kidido kabaru jowi ko lati sababu mudo yimbe wonbe tombe kanyen dogi basiji hakkunde etat islamique ko grand sahara kanya groupe soutien à l'islam et aux musulmans wattu joro wi pelle ONG gondele o do nokkar gonde faabar be do yimbe le keddan ko mo sifido hen
avec
3500 hommes 3980 ko warta worbe unyaji tato itemde njoyo robe ko bari unyaji nayo sapo njoyo en gure ko warta unyaji sapo itato dum godi fa yotat nyandi chapantate mars 2023 nyande fuf dum wonko beedato e jama o e euro tateji di fuf e be le nokuji hertanadi be e nokuji guddi won bisminteba dum le galleji neno sa jewi wonbe sellabe kay wonbe le galleji di andude hakika alqadra mudun ana tiidi on zingaji don wadde fabaji lam odun wadi bawde mudu
dilo kabaruji fanba hebe do beme ame ande to do page facebook kanya compte twitter sijo tamani wattu jono be bi hon dum woni kambe droboto mobilaji wonbe le fedde no dirta CMTR de be bi be garta wadde murtere mabbe de fuddude le lewru le didi lewru meh waro non be kolitir wiide wattu jono dido kabaruji be dokki do wakande be jidno e journalistes be leeleti meden di en kala on kabaru tunele den godi le nokko do kabaruji puddato do mi hal non wiide do bomako do nokkule kewde do yabboto da fo ayen de do tunele wattu jono kale dame de jatu gonda yide dum ko dayri bangal andan be kabaru cellal kay koliti wi sa ewi ido wa do kutte kewdo fewde e cellal bibbe adama en jaati fa kebe famtarke dem mon sama seku ali sisi
to nokkudo namaji njubete kunate bugule commune goberde bamako jomar de kay goto fofno famiri se hakilo yogabe dum do yo sabi rafi bingoli danka ku yimbe wobbe kay nangi alla hedari jonde mabbe serenuko
mo nyama ndi dum woni buna shufa
garobe yupude do tundi jamma be ngarta homo fu ronkanibe tun latike jonka homo fu wada ko yidi be ngaran be njuppa do ko heba fu ongol mudum ka ana torna men so gonga Allah o nga wala fu ko min baye wadde fewde majju
doro se wara ko ndanye
kanon kambe dunke cellal hultiwire jogala bondo nyamaji le ngaluje mawde e sambina chadele cellal jamare kedana docteur Salif Kone kanko dunke nyawuji becce e bute to l'hopital Ponge
tidde le gelle mawde de ana jogi tidallaji kewdi e bangal cellal yimbe yimbe yogabe du ana kubba tiddeji di furki njaltowi henki ana jogi torra mawdo ana ya e doiru warde e tidallaji bangal fofangu fa yotto durmaji nawdi ki churki ana irta nyawuji goddi du e yimbe ono chukku en
don hono fuf habude hore mudun fawde odo kabar o kambe dogotorom be holti wide dun yata fi cagal yimbe gonbe e nokku o e kanya dun hejabe lambe
wattu jone en jarran fa handen hono do bomo ko do don garde tan ko yata journaliste en chapanto to be sijo tamani kanya fa yotto hejabe wobbe kase gombe leledi men indi kanya gonde janginede ko nayri bangal lamu lobbo habude e yurku yurku le ndedo jande balde tati be ngaram be paminede ko nayri bangal ingulidi en kaku lobbo mamadou samasi ko kanya ali sisi
faybo tas yu tamani fuddan kabaruji do jogola lamu e habo jibu jawdi kama dum jande e famu godanama journaliste en do kabar mudu no holitiri martin fay kaya do fondation ironde
il est toujours bon de
ana hani wakati fu michintinde nantino be kabaruji di sisili ngaji di bekani tugade de mudum le golleji mabbe sabi nantino kabaru kany woni kaybo golle democratie ne fu wala su tawi margal lobbal wala
democratie sans bonne gouvernance
darande journaliste le jogola lamu abo njibu jawdi humpitinde faminde no holitiri amed seku jallo joko horejo fedde humaninde abo njibu jawdi e talkaku o jangino dun le ngal do kortal
que les journalistes qui peuvent
nantinobe kabaruji betam jogi hem darno mounde sabi kambe baawi humpitinde janyelidi kambe waawi faabaade be yellaabe mbayta no be ngurdi sabi so mbaaji mabbe waytaaki yuruku yuruku fay hunde timminta
parle d'arrêt de la corruption
ko donti kambe faminta be le ngal do kawtal balli tati yu be droit de famu e do habbo ndibu jawdi
wattu jone njara nokku no dirtet an songobe kollitide ciagal eruji seda ko yimbe lo wombe tombe gaddo maajere muuden so ciaki dati gondi tondi kolliti metti muuden wayde ndena ko won tonko wiama yimbe dido wobbe kasen kanyen ciuta ton debbo kanyen sofer goto nombe kollitiri wiide eruji seda be do yimbe lo joppitaama mangal pat en be kanyen en jibe du so ngartirebe le nokkule mabbe le on do nyalawmo goto dube bihi dum woni bisu goto iwru nokku no dirtet hausa filani yimbe lo jone kabod utti yite fewtude ngel do mobile on do wattu fuudube bi neddo goto heddi le yimbe tata wobbe kasen banumi le hen no wobbe tombe ceediri hollitinde wiite sen iwri an songo ngardan fa nokko no dirtedo bankasi be bi wattu juno 5 kg gawran wonde so tetton ujinaji nay CFA kale lewru janvier jabbe non do be bi dum wonno so tetto ujinaji joyfa e buttemi di CFA non be kollitir wiire ko lati sababu mudum bi wattu juno lamo wonde sakkade nyamriji di fati jaltine le o do nokko non be kollitir wiite yotere men no dete zoom sirnde e ngaran kalen kabar mbaki la ko wobbe do kolliti wido don yodon jordam hono wuri ali sise
kalsi mako nyamata akedi hunde fuko kalsi itete mudum o yida neddo ana wawi latirade ni bakilu toni halaji di yimbe nanta nyaloma fu joli chagal lindi wonno jon wonko o warti wakati o anatiidi to wonko o haltanta yimbe sabi o yida itude kalsi kalsi am wattake hunde fuude wajibi kinami ewa tati di ngattami kalsi autofon nom holitiri wiide andube hala wana nom holitiri wiide no asa undu le mayo ana buri nardude bakilu hunde joli ana yidi kulleji mojjudi nga o yida itude kalsi o mo jabi fe hadde hore mako hunde ko hasindine mudum yella mo heddoro kalsi mako otan chaahibe holitiri wiide bakilu faisol suudu jawdi woni so anardi dum kalsi o wi'a o wala haya yimbe lan jardi be du wontonde certube kanko joli e be jardi hokkude ko be jogi fu yimbe o mo narda hono mako fu jokkito golleji de nde wadde di ngale adnaandu hande neddo fu ndokko woni jatirteedo hono wala ko andi o salta ko juudo fey goto wala ko andi ko nardu dama fu o hokkete nom yogabe kanyu en ka holtirta wiide
sekrab don gatten haddude kikida ko beta ko do kabaruji meden di mbiyam bakila ko yelando dande sarimu do sabide yido wana hunde lobber so jomum bami falati ki bakili modde tay hore mudum do wana halafa modde e goddo don gatten haddude beta ne do kabaruji so ngabido beno am ande to do ba hebuton di do kabaruji fu so ngadi www.residio.org no noddi numero am via mo mo andu do fa hande fan je fe no kollandir on do e sed yotre meden de ana wodi wassalam yewtere meɗen nde min garan halde kabaru mayde micciteɗen wiide hitande fu yo miliyoji miliyoji ɓiɓɓe adama en kañen ɗalta adunaru ndu lenukko mayrede wona ko yaafi fewi. Yimɓe woɓɓe an toon a tawan so won iwan ɗo ɗum en li aduna fa jiggita oɗo golle wattaka sen faɓe jahaɓe leloyo kamɓe ɗo ɓe tawta jomum ɓe mbiɓe jiggitita. Woɓɓe an toon ɓamran ɗum Allah, woɓɓe an toon du sa ƴeewi limado ko o sokkakkila e wakkatiji fa ɗum wittira ɗum en jaati. Wattu joni en kala hono kabaru ɗum ɗum fu ɗum wori Modi Baɓe kay ko litti wiide kala ko lanɗo gollima fu ɓamra ɗum, sabude lanɗo kañum gollata ko yiɗi. Sa yiɗi ni acca huuɓo e maɗa, sa yiɗa du golla goɗɗum kasen wala ko mbawɗa. Yo lanɗo hokku hakkillaji lobbi fa keɓen famtare keɗɗen. Mamadou Sama Sew kañe Ali Sisé.
Ma yitti latke sababu tampinde yimɓele hewɓe e ley gurdam mabɓe. Goto fof no jogui no ƴaɓɓira on wattu tiduɗo o, holno holitiri yogaɓe to Yoroso e Sikasso.
Inna am yawtile hitande 2021, mi waɗi ñalade kewɗe, mi wawa ɗanade. Mayde makko nde tampini kan sanne, mayde ana metti sanne, wala fuu joganɗo ɗum safare ɗum. E miloji am o dawɗo tan, gaso gonga o ana andaka o witti e dawol ngol o wartata e muɗum abada. Ɗum wona hunde newi ne fewi. Nde hitande 2014 yimɓe ɓele ɗiɗom ɓe takkimi sanne woni jawtuɓe kañum en ndu. Lebbi jeegom ta naati hakkunde mabɓe, ɗum hosi hanɗinde kam ngam mi heeɓi iwtude e muɗum.
Mayde neɗɗo ana wawi latade sababu tooke dow cellal yimɓe galle makko fay ɓattiɓe mo. Keɗɗana docteur Issa Guindo, dotoro to sesref kalabankoro.
Honoen bamaraɓe hollitiri wiide haalaji muɗum, o wala tuuba kasen. Eɗum metti sanne mayerede neɗɗo muɗum. Neɗɗo fuu mo ñaw ɓerde woni muɗum, mayerede neɗɗo muɗum ana wawi sattinde ɗum, ana wawi du fay wattude tension e neɗɗo. Juhude so mayere neɗɗo muɗum ana wawi latal sababu yoppude ñaw e neɗɗo fa o lenne dogotoro. Mi yiiri gite am yimɓe lennaɓe dogotoro saabi muɗum. Eɗum yoppa e mabɓe sukkulaji, eɗum wawi du fay waddude e mabɓe AVC. Wakkati a yaham to makko a tawa omo joɗi kanko tan omo wondi miilade.
Wattu mayiti huɓonta fewi yogaɓe, nden no hinnoɗo ɓeɗo yalla onɗo wattu no ƴaɓɓo hana fewi yeɓede. Joinoɓe hakkillaji lolliruɓe psychologue en holti wiide sifaji jogola yimɓe no goodi lollirɗi TCC, thérapie cognitive comportemental, dillato sababu waltinde hakkillo neɗɗo mo sinni yardaki mayde. Keɗɗana docteur Abdourahmane El Hadj Touré psychologue.
Mo jiiɗa mayde hosi hanɗinde ɗum fu a tawam mayɗo o omo ɓattino ɗum sanne. Eɗum hasindini e faaba muya. Yimɓe ana hani wattande joomum hakkille, o hana yoppede kanko tan. Ɗum saabi ko heewi fu yimɓele mayraɓe neɗɗo muɗum a tawam yimɓe ana ɓatti ɗum, ana waajo ɗum, yalla ana yiggintina ɗum mayde nde. Ɗum wona hunde ko boni. Mayraɗo neɗɗo muɗum ana hani yoppede wulla fitto. Yimɓe galle makko du ana wawi waajade mo, faaba mo sanne, yalla mo heɓa ɓettade oɗo wakkati nawɗo.
Ko ɗum fof darande dina e ley oɗo kabaru o. Tunke en dinaji holtiwide yo wattuji tiruɗi sanne ɗi neɗɗo hari nawtorade ɓerude ɓattade jomiraɗo o. Keɗɗanati Yan Bari o almami to kaytol.
Mayrede neɗɗo muɗum ana wadda micci yonki e neɗɗo. Allahu subhanahu wa taala o holti wide le qur'ana muɗum o, hunde fuu ko wari ɓinguel adama iɗum welina iɗum metti Allah o hani yettude. Sabi kanko tan wawi imminde ko woni e joomu o ko muñal nafa muɗum ana mawni sanne. Neɗɗo fuu jogiɗo muñal ana fanɗi ko yarta lawol ngol hana yarde.
Pasteur Tadi Jara mo église évangélique holti wide mayde kay fay goto hisata e kabar muɗum, sabi fay hunde mbawana ɗum. Kambar ɗum holti wide ana hani dowuji gadde fawde neɗɗo jawtuɗo. Nden no mbiyan Allah hino yaafo yiɓoɓe.